the track.
All right.
Hali osi, hali chachi. Nikipo wa twalipasha moto. Twalipasha moto. Uchokozi hatutaki. Twadekeza na kama watoto. Ah, kama watoto. Yani, ili penzi linavyo shamiri. Natamani, mupenzi ni kuibiesi. Yule jirani, tumbo la muma mebalo anangiri. Apeli kula we nami. Kila siku tunavyo safiri. Mare leo tupo Marekani.
Anauma, anakona.
Kesho Ujerumani. Kesho kutwa Uturukiani.
Anauma, anakona.
Mtondogo Pakistani.
Anauma, anakona.
Abora afetu. No, yeah. Mahaba mweku mweku dale. Tua mweku wana. Chumbali peku peku lazizi. Tua peku wana. Fuwa nyesu nyesu my baby. Tua nyeshe ana. Mambo yetu yetu lazizi. Tua rizishana. Atufurai. Tupulize maputo tupasue. Tena bado baby. Tena kwenye mioyo yetu yetu ipasue.
Twende Kigoma, eh. Tusafiri.